DutchMsafi.com.
DJ Shabby Mahela.
Wey Shabby. Where's up, Algin? Historia pidi, kazayu, pidi. Pidi mshens, baba kamkana zaman. Kanuni atekesh, kashabaka mama mtoni. Oni! Demondi ajafanywa kitu. Minabisha na kata. 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 Sikia. Sikia. Kili. Limeshinda tunzo, limepewa kwa mchongo, anapumula kwa mgongo. Kunya ishi, chepai, kuba babake. Sikia sasa nwadisie, kilicho mkuta mondi kwa pididi. Hawezi kusema, mchisi kari wafuta, kusema kauna nomu. Oni, demondi ajafanywa kitu, minabisha na kata. Demondi ajafanywa kitu. Minabisha na kata. Demondi ajafanywa kitu. Minabisha na kata. Demondi ajafanywa kitu. Minabisha na kata.
Sit down, yango.
Kindo brandy, brandy.
Plaza manoma. Nadangwa shifaina.
Bas, bas.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.